na 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 na. Chi chi. Urbangan dangango.
Grandmaster.
Mkono kwa kiuno kata kama shoka. Ukikatika ngusha moja moja. Wanapasua macho ni mawindo shopa. Ulipanda bei wale wakingoja goja. Champion mind on a front line. Akirusha tunarusha with the force in a land. Hatukimbizi shine. Here we go now. Standard ya quality iko juu. Ya jana sio ya leo. Aliniangusha jana mepanda leo. Hatubabaishwe na matokeo. Niwe liwalo tunasonga mbele. Mepanda bei. Mepanda bei. Imepanda bei. Panda, 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 in a panda bay. In a panda bay. In a panda bay. In a panda, 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 in a panda bay. Rasta nyoi, ukijaribu kuninyoa utoboi. You better keep calm, nime jangori. If you cross my lane, itabaki story. Fika bay. Angusha dola, siulize pesa ngapi wefraisha kwela. Macho juu, mwamini mola. Nilifanya zari karibu avuke boda. Ya jana sio ya leo. Aliniangusha jana mepanda leo. Hatubabaishwi na matokeo. Niwe liwalo, tunasonga mbele. Nimepanda bei. Mepanda bei. Imepanda bei. Panda, 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 in the panda bay. In the panda bay. In the panda bay. In the panda, 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 in the panda bay. Melisha toka isha mwananga. Weka roho juu kisha pambana. Ukianguka amuka kisha kazana. Kazana. Uonyeshe machozi ikitoka. Watazidi kwa kachumvi kwa kidonda. Walai utaka utapona.